Alex Boy, Pan Fatso, producer Steve.
Tuli mu quarantine, woza vya muskini, tunda mukatini, ni nane sikini, si vya kutala gangi, no mbalaba omwana, nyiri ya alingazi, we na Sharoni, kwa techi watu, onyeza kaina Sharoni, kwa techi watu, onyeza kaina Sharoni. Oneza kabina Sharoni kwate chiwato. Oneza kabina. Oneza kabina. Oneza
kabina. Tukurato muziki kuba bafanye kuba kanka nechegali tufuka kugia pinkana amia si when I sing my song everybody gonna dance uli la demu demu shek tuda tuda dance so muziki kuba nekubela amacha ina bade nobody wanna tell your mama ina bade nobody wanna tell your mama
Sharoni kwate chiwato. Oneza kabina Sharoni kwate chiwato. Oneza kabina Sharoni kwate chiwato. Oneza kabina Sharoni kwate chiwato. Oneza kabina.
Tukuwa vili mbosi vya mkusimba topita chisembo siwa mwigambo kati vya kutalaka inga chiterek sivya kuchitira
Sharoni kwate chiwato. Oneza kabina Sharoni kwate chiwato. Oneza kabina Sharoni kwate chiwato. Oneza kabina Sharoni kwate chiwato. Oneza kabina.
Muzike kunyuma wina wina dance. Toko la kufona wetu zeuna. Katika DJ we go gonna dance. Yeah, babizi toba follow me.
Tino woza vya muskini, tunda mukatini, ni nane sikini, si vya kutala gangi, no mbalaba omwana, nyiri ya alingazi, we na Sharoni, kwate chiwato. Onyeza kabina Sharoni, kwate chiwato. Onyeza kabina Sharoni, kwate chiwato. Onyeza kabina Sharoni, kwate chiwato.